kholele Tikoba kholele Tikoba kholele
Obage kophilayo onamandla okungivimba endleleni yami Obage kophilayo okungivimba iphupho lami Obage kophilayo onamandla okungivimba endleleni yami Obage kophilayo
Abayazi lento bayenza ku Banga fisa, no ma banga dibanisa.